omulabirizi wena mirembe kitaffe mu Katonda Moses Banja alabudde abantu ku bulabo obuli mu kusaanyaawo obutonde bw'ensi, ategeezezza nti singa ekyo tekikomezebwa, Uganda eyolekedde okufuuka eddungu. Bino omulabirizi Moses Banja byogeredde ku ssomero lya Luzira erya Luzira Secondary School bw'abadde akulembeddemu okubuulira n'okusaba okutegekeddwa essomero eryo okwebaza Katonda olw'abayizi abaakola obulungi ebigezo.
And thank God as well for our nation, our country, Uganda. You see, in the morning it was winter, if you want to say. And now, it is a little warm, we are in the summer. I don't know where we are going to end. And that's the beauty of Uganda. We must be proud of our country. The green environment, we can't take this for granted. So we thank God who gave us this nation, the Pearl of Africa, and we must really keep that.
Mu mbeera y'emu, Bishop Banja asabye abantu ba Katonda okwongera okweyisa obulungi awamu n'okuyambako abatalina.
Jesus is telling us we have to keep the word of God, the word of Jesus, so that we can survive death. There's human death, but there is that soul also. But we want to live here on earth, but also life after. We need to have that life, and life in plenty. We need to understand Jesus. But if we fail to understand him, we are going to perish.
Mu kwebaza Katonda kuno kubaddemu okuteeka emikono ku baana ku ssomero eryo abasobye mu 30, era bano Bishop Banja abasibiridde entanda okwettanira okusimba emiti okutaasa obutonde bw'ensi. Okwebaza kuno kwetabiddwako mu myuka owookubiri era omuwanika w'Obwakabaka ow'ekitiibwa Robert Waggwa Nsibirwa, era nga ye mugenyi omukulu.